What you got for me? Joni baraka nina confidence dona ifanya bila worry juli confidential nilizaliwa kuwa competent ndo maana waweza na gina zangu competition nguvu mwenye ananipa oxygen kwake ndo mahali hipa wanili originate yeah. Masa ni pesa can't afford to be late natafuta ya leo na niwekeze mpaka pension hey. Mimi nimekuja na intention poa na ninatiririka bila shaka mimi nimeloa misari zimekoma mebakisha kudondolewa msimu mpya na vitu mpya za kuongelea hey. Niko kwa anga ebu angalia muna lililia sishuki nimejishikilia nyi mnakunywa bia niko busy na waibia na sina worry nenda rapu kuroga maworia hey. Niko kwa ngorini na crime vile nateketeza na wamada kila time na bado nina sosi kando yenu ki design hamuna rada labda mini ghost in the light hey, misi na pressure na juwapo mbele future ni bright no mana mini role model wanataka kutry jini meshika nafanya wana copy my style mini ule ule forever ntashitu kuwa high na pole kwenye wana feel hurt hii dunia ni wrong fanya right hata na ndiro zenyu nita act ni kare ni nare for life
mini rapa na ndomana nina rap kila siku nikiroga suna juwa no cap no cap. Omafala wanataka feature na wafiki bay sita boga sana why lie first of all land to tie a tie nikikuta hapo kwako lazima pick a tie juu competition inakuja mingi sana kila siku copyright mingi wana kusu ah crowd ndogo ndo inapiga ngama buu kuni disio ni kama kujisitingi tabu vako zako zote kwangu ni mahala balu jazajaza yo kibaba labda kama balloon na kujateke kwa senke mali weni weke nikifika kwa bash weni follow sini lete ukini itaja show sisahau kuna dere na anataka do usiweke tumbo mbele niko na kifom niko na kifom niko na kifom niko na kifom nimejipin katao zingine kadhani wacha kwa hao niliwachana na wao wananiponga na ngoma si yao basi buda pewa yako wacha kelele na upigange prako faster faster bado mini papa bado dogo wananita shock napiga mistari for fire moto kidogo na duck kona kifom kona kifom kona kifom kona kifom kona kifom kona kifom kona kifom.